MalawiMusic.com, nyimbo za Chimalawi.
Tinalemba form 4, tinakoza bobo, zejigondi suso, miziki inkateka, tikangolimbi gila mwina na feti za veka. Okay, yeah, 2019, tinavaya jibole, ife kuteki niko wazatu wali kupole, tinali under pressure goma betili jibole, inde sine wa unima goma no musandi tole. Pangono pangono masiku nkumati tela, moyo unkati futa goma beti kapempela, bafana achi kunja ngini nkawa endela, tinali ya masoka ndife kuposa matela. Maganizo wanga goma anali ya simple, tiga tenga paper tizale melama simple, na fetiza chuka tisingo droba masingo, ndizo mwendika ganiza goma moyo usichingo. 3 years later zambiri zinachitika, madala kumusi vepi anawaimika, ano mane for studio na zasia kuimba, mafanzi osa nandikwela ja anandisika. 30 years zinachitika zo Versace Sony, dili chigonele na mvagulila kwa phone, inekupanga check nambalayo ya kujoni, kena goza zindikila la mwanu aliku joni. Tos not my intention, anadula phone, anatumiza message panondi na kwa tila, ndango funa ndiku uze uto mango gani zila, ntima wanga una nasweka kwina kondi kulila mesho wanga akuseka. Ditalowa FB kuona pa mikozi, kumusi kwina banjalila panga ngozi, ineguza ona makolo atisia, fiziti tenga kuti basi siti lemba jia, after then koma basi ndingosia. Okay. Jinalo WhatsApp, kuhika status, wina napanga comment, what's going on brother? Koma huku imbabe, wina unazizila, nzanu tinale mele, numesa muma pempela. Sinika vesesa na yambo ndi nyengelela, moyo undika mozu funika kumachenjela, anachula maina, au imba angapo, ngati huku funa nawe utakufika po. It took me some minutes, sana pange reply, anatitifa WhatsApp, zindu zindiza simple funika kuchosa manta, na weso utochuga kungo disuku zisata, kena kondina yanga kodi nkani ya keiti, ambuye ya zayanga osa diza sataniki, anango sega muze jedwa mpagaliti. Kuchokera pompo, dina lose focus, kugira ndi mafuna goma ntima unafoka, kuimba ndi mafuna goma ndi chotenga soka, which career is green mwina ningo yamba soka.
Stream and download music from www.malawi-music.com.